Hello? Hello, hello, who is that? Hello?
Haa, waan ku maqlay awna.
Fartuunay walaal connection kuma shaqeynayaa maxaa jira?
Ma ii sahasha?
Haa, walaal dadkan uu sameeyayno ma shaqeynayo ma dhaqaaqayabe.
Waaxde shaqeyni? Ma application-ka?
Ma yana xaqi USSD-ga.
USSD-gi, okay.
Suhay. Haa, duu culus yahay walaal.
Suhay waan jeegareynaa Maxamed baan la hadlayaa.
Ayaa.